olo e mafuta male SPS Samoan.
Asile sila ele tūlanga o le malo Samoa ma na fuafuanga e tau fia i le pepesi o le COVID se fulu male iwa po le coronavirus. E te tau ona fai ngō fie, ona ele i atoa le leise lua se la wafe o le awha i o tangata anu o Samoa. Ele ngata i lea, o le atu Samoa, o motu e li o ele sami ma le masa. O tangata anu o uma o le malo o tuto o tasi o Samoa, e mawhai o na mawaina tonga fitinga whaafo mai e le te tōngia pe maua fua, e whale mai whaai tū malo, ma le whale mai tele i moto tua, atoa e le whale mai tele i tua sivi. A whaatusa la Samoa i le tunu o Initia. O Initia, e ovai le piliona le a whai o na tangata, tasi tesi ma le tolu piliona, ma o le whaitau se lau miliona o ia tangata, e ola i se tūlanga mativa ma le e tango lima. Ma ele e maua ina fo i au aunanga soifua ma lolo ina e peo na tātou maasani ai i au se tali enei, whapea i le ma lo tuto o tasio Samoa. Olo i eima salonga o le pēsia o le toa miliona o tangata anu ui initia i le coronavirus, e ele i oo i le masina o me o le tausanga nei. Olo na winga, o le amatua whainga tā, o na tā o fia, o le pepesi o se whaamaitele i le COVID-19 i le atunu u o initia. I se taumawhainga e tā o fia le pepesi o le coronavirus, ua tā o fia uma ma whaasāina ni whemalanga inga i le ea ma le lau i le ele initia. Ua tāpunia uma le teleopisi nisi ma onga ma ua whaatunuina le pālemi o initia Narendra Modi se sā i tangata o na ulufafo ma o lātou āinga i le tolu vai aso. O nona winga tolu vai aso o tausi pui puia tangata uma, o le tasi tesi ma le tolu piliona o le atunu o initia i to tonu o lātou āinga.
Āj rāt 12 baje se, pūre desh me, dhyan se sunie.
From midnight tonight, please listen carefully. From midnight tonight, the entire country will go under a complete lockdown to save India and every Indian citizen, to save you and your family. A complete ban is being implemented on any movement of people outside their homes, starting at midnight tonight.
Aaj raat 12 baje se
se faliwina o le saunoanga mai le ngangana Hindi ale pale mio initia Narendra Modi. Ele o iloa le tūlanga o le polo a inga le nei, i le feitau miliona o tangata i initia ele e aini o lato a inga ma fale no no fuai, ai olo ono no fuile ala tele po onisio no fuanga faitele. Na whaamanatu ele pale mio initia le tā ua o na usita i o le polo a inga, a wāle pui pui ngā o tangata, ma o lātou āinga mai le COVID sa furumale iwa.
Agar ye 21 din.
If these 21 days are not managed properly, then the country and your family will go 21 years back in time.
I le teiminei na o le toa whāse lau walu se furumale lua tangata i initia, ua whaamao nia le pēsia i le COVID sa furumale iwa, ma le toa se furu. Ua maali liwai initia. Fase lau valu se fulu male lua ua pesia male toa se fulu ua maali liu ili toa tasi tesi male tolu piliona ole a faa iyo tangata o initia. E faingata ayo na faa tuatua ina neifu inu mera. Ona ose atunu ua upito toa tele ona tangata atoa ili tulanga maa walalo ona uaunanga soifua maa loro ina. Atoa ima faa maumaunga ima taa upu ile soifua malolo ina. I isi atunu ui le lalolangi iono vayasa wa tapuni ya umaife malanga inga o aonga mapisi nisi ma au aunanga le mana omia ile atunu u o Farani. Wa faa lia fo ile sauni o le atunu u Amerika Isaute o po o atunu u o le konitineta o Amerika Isaute e tapuni ya uma o lato utuwa oi ise taimi latamai. Ai Amerika ua fola fola ele peresetene Donald Trump o saa mafua fuanga o loo faa mamanu nei mō pui puinga mai le COVID sa fulmale iwa e te tau ona solo ia ile aso sa fulmale lua o aperila a ele io o ile e seta.
I'm also hopeful to have Americans working again by that Easter, that beautiful Easter day. But rest assured, every decision we make is grounded solely in the health, safety, and well-being of our citizens.
Ae le tuā oi I mātua Amerika I le atunu o Kānata, ua whaalia le pālemia o Kānata, Justin Trudeau, o loo whaamālo sia pēr le tautisia le vā mamau o tangata I nōfuanga whaitele, ma o loo whetoswani lana whainga mālo I pisi nisi, ina ia o I se taimi e toe solo mamā ese ina ai le coronavirus mai le atunu o Kānata, ua toe whaawau a lātou pisi nisi, ma la lātou tautua.
We are continuing in Canada to base our decisions and our recommendations and guidelines to Canadians on science. We recognize that the need for social distancing is going to be in place for many more weeks. And we will ensure that we are giving the support to Canadians, to small businesses, so that as we get through this, we are able to restore the economic activity that keeps us all prosperous when it is safe to do so. Our priority is keeping Canadians alive and healthy, and that is what we will continue to focus on in Canada.
Le pālemia o Kānata Justin Trudeau. E tolu se fulmala tasi biliona tā la fe soaswani e la whainga mālo I Kānata e tū le iai le atina e I le teimile nei o whiangai le atunuu ma le lalolangi ma le pepesi o le coronavirus. E le ngata I Kānata e whapefoi I le tele o atunuu e au fiai ma au satalia nei I le tatalaina ma le whaailoina mai e mālo o stimulus packages po tupe wha mea alofa I tangata lautele e wha o ngā matule iai pisi nisi male atina e. Nā wha alia fo I le wha ala putuputonga I le lalolangi le IMF, le International Monetary Fund o le amoli mawina se recession I masina o lumana I nei e sili atu ana mātu ia nei lo le global financial crisis o le se funuma le lua tausanga ua mawae. Ua ova I le wha se lau lua se ful wafe tangata I le lalolangi ua pēsia I le COVID se ful male iwa. Ua ova I le se ful male, male valu wafe tangata ua maalili wai. Ma le ova I le se lau wafe o tangata na pēsia I le coronavirus ai ua toe manuia. O le reporti na wha amau popo I na Sunil Aswati o le SBS News.
Toi pia wha fofonga I nisi tala wha pia? Fa fofonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailo podcast.